Mwafya shichenjeleni, pantu mukafyala abana tamwakabalirepo na ngulimo iyo.
Abana ndi bafyala, abana basuma, nafyale thiwele wele thabana. Abana ndi bafyala, abana basuma, nafyale thiwele wele thabana. Nafyale thiwele wele, nafyale thiwele wele. Not shall if you well, Shabana. Johnny Lee Sochi, Mary Lee Capenta, Not shall if you well, Shabana. Johnny Lee Sochi, Mary Lee Capenta. Not shall if you well, Shabana. Mary Carpenter, Johnny Lee Sochi. Not shall if you well, Shabana. Mary Carpenter, Johnny Lee Sochi. Not shall if you well, Shabana. Not shall if you well, Shabana. Not shall if you well, Shabana.